yangu ningali tumboni mwa mama yangu. Bwana ukanibariki mimi na shukuru, ukanifanya niwe mtumishi wako nikutukuze. Bwana nikutumikie wewe siku zote.
Shepherd.